Studio 80 Alhaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bëgg jëndega faandu hala Mamadou Sama Sigu jam walisa kabe hedibe. Lamu koobe Mali humpiti dabareje habo mburete e mbenna kala kula bondoje gesse ka dum fufu e tawede ndemobe ka hiklaaji mun en waltaaki. Teddin go seraji kumunide yewtereji sembe chaldi hala mudun memama hakune ministre sport e ardibe federation ngaji Mali be. Iwde mbiyen kay yottade tombutu fangude kuchala jabarande weltonge sanes ju tamani e ko be humpitano haniri kabaruji biendal gal iwde jeegom tugade sapo jeegom juillet 2023 dingun sembe kawru jamen hande betan alarbari sapo jena juillet 2023 bismillah sakraw dabaruji hudi lenana mbiyen habbo mbureti e ko kudde bonnoje gesse demal hika 2023 2024 fuddi lewru me jabbidu du le nokuji kewdi Mali denno bende mobbe lam ko be nangudi imadraji sakade mbureti e ko nande mudu kanko Moussa Mall listu ko wonko hewenen kede festango alcisse e citasidibe
uytugol kam o beedade natugol buruti le gesse amem du woni yoga e titalaji di gesse le lede amen di wondi fewde mudum mo kanko ardido kabaruji bini de gesse le lamu Kolonjeba ana le region buguni holiti sapo e jeti lewru juliendu le ondo nuku demal habu mambari gauri nyebbe fayo to mbayeri ana hebeto Abdoulaye Coulibaly holiti wi de won dabereji itadi yalla ana heba sakade habude kulleji ngaroji nato de gesede
da zone de Kolonjeba
tol menanga lam Kolonjeba men mata di gildi bonnandi geseje gildi yogati kee ana nuku amenga gaddo e tawede fu bonala maji satta san kulleji yogaji antun ana bonna pini geseden ma dadi bam maiden le watti goddo gaddudo me bindu safare
agibu sunkara yo demo habu chikolomba ana le region kushalatu o wi kulle ngaroje tawete le gese de bonnani mo sanne rowande
senafin kulleji kewdi ana reme menen lamorra amena do kamud ana toba sanne gaddu e tawede fu watti goddi gildi nanna mud ana bonna habuji amen le di dub saktireji me futtuke madde dum ga chagan posoneji hokkade to fedde semde tene me hebi me pompi gese den ko nati sabe i kulleji ko heemudum wati minge goddo ta hebi
demal rowonde kulle ngaroje de yottini titdalaji yimbel demobe kewbe fedene be noddirta office de protection des végétaux ka holiti wede won dabereji di itti hitane hikka yalla na heba habude dido kulleji ngaroje
faande li do ben kulleji bonnoje gese de men kawrtal ba wadda manyal taratarande bamo ko do wonande fedde humaninde de do kulle de ganye pawotobe fedde de denno yu bangal habo be bubbi bonnoje bibbe ledde buru fuf manguru le mali denno kambe landini be holtire faana mudun yo hun jande hore kabar mudun e bangal tutundral haklaji e men ben gulleji e ko nande mudun kambe lam ko holtivide dabreji piyama yalla haddi dido bonandaji di alima taratama tun kedna festa cita sidibe e alcisse
liwi horebe humunibe kabaruji golleji manguru ngal gollal ana nadda ko yaata milliardiji jetti e ko yobi le leednin ciagal mudun no nato sabe yimbe ko heewi hebne golle hitane fu gaddu e tawede fu be holli sugulaji mabbe ko naari bangal bubi ko bonata de bibbe ledde moktar fofana kanyon amiru fedde gollane manguru leedi mali
le secteur fait face a
gollir gangal titalaji tati mawdi wondi fewde mudum go o e titalaji di ana wodani bubi ngaroji bonnude gese amem de didobal mudum ana fawi edo waita gol wakati o tatobal mudum ana wodani jawri kandi hunchande hore no ko
difficulté c'est le financement
le ministre humine kabaru deman ko holli tiwi dabirji fufiyama yalla o torra ana heba hunchede docteur mohammed bejara kanyo conseil économique le ministre humine kabaru deman
il faudrait donc nécessaire
wajibi kina imadraji modu wade fewde tiddalla o dabirji fihe bangal teutude ande kesse mawde latal sababu buytude bonandaji matitede le gesede yalla ko hebetele hem ko ana heba yeyede le lumoji le adnar allan
au marché international
le hore be leddi le bibbe ledde ko lemte leddi mali fu le temdere modu fu chafan djegon yo mangoroje
sakra wotu taklaj mo du ko warno banga bem am facebook e twitter ministre kumni do haro sembe chaldi ben nyande alterne sapo jeddi juillet yidi hardi be ben federation ngaji ben gondi le mali nono kawrtal gal yo yalla be jida be totundra haklaji do ben gede kewde yalla yiriwinde kabaruji yembe yewtiriji sembe chaldi le mali denno kanko mi holti dana hani ben saraji di teddine yalla fa hande kabaru sport an heba lawul mali do kanko ala san san go tamatun kedana festango alcisse e sitasitibe
galdo jida latke sababu e juude kanko ministre kumande o milki sembe chaldi do woni kanko Abdul Kasim Ibrahim Fomba holitide wiide jonka wajibi golle yimbe ngal o milki sembe chaldi leede amendi no wordini yewte o wiso dum wada kanu han wadirede du dewte de ko holiti bangal mudum ko waran gollirede
watti fu so yimbe meede me tewti yaltude tiagan leedi be natta ko huna fu so nabbe leedi malni huna fu be wadi inde leedi man be wadirta dum sabe handen me yida kasin hono ikkulleji wade me warama fiadda biriji menen ga federation national fu munibe yimbe doggobe en ku faabtobe yimbe wadde de golleji be halfina no wodiri me batan seriaji halade fu yalla huna fu pat nyaka dum
ardibe federation haji leedi amendi buri fu kumani do donugol negoso ka holiti tiddalaji yogaji dibe gondi fewde mudum sidi bagayogo kany woni ardido de do fedde
nu nu fu ambelo
men men hasingin hannen e nukkutum doginta negosoji amen me yamirta lam wada dun play gaso e fiddabiri mudum men jaatimi won yimbe le fedde amen jogube bawde andibe hono di golleji yeyirta bede wa wadde dum na yaafi
ministre kumani do bilki sambe chaldi leedi amendi ka waltini hakkilaji jamande wiide waran wadde jiide hakkune mako e federation haji yalla e keba yowtaade tiddalaji di haro chaldi leedi amendi wondi fewde mudum yalla e dum hebene jogolal
iwde jeegom tugaari sappo jeegom juillet 2023 juutamani tawama motti yalla fatti fay hunde ñaka e ley yewtereji ngatte ton wonande herotoɓe e ben radio ji jokkodirɗi e studio tamani donno iwde kay yotare kuccala jufa ben dire lilamu tumutu jamarde holtiwide welkin sanne ko golla ko ndenno haa berte wonko heɓen e dow faaba hijaɓe amen yogaɓe keɗɗana faccitango blandinum kasuge.
Je n'ai pas été à Mopti, mais avec la biennale, c'est comme si j'étais
là. Mimi yahi Mopti, nga sabi studio tamani, hebi di kabaruji fu, amilan ton wami. To mene nga kai, membelti kesane. Chegane me hebi di kabaruji dude Mopti bangali studio tamani. Menke di ken kabaruji halade fu, yonati ken hune maune, mede salimina studio tamani sane. Chegane mide hebi kabaruji lechuji, rajoji dire, hejaji studio tamani. Hebu gol di kabaruji biennale, anafabo jamare fu. Heba heda da di kabaruji lewati fu fayo ta da turkuji konda di le obienal
communauté locale d'avoir toutes les informations en temps réel sur leurs troupes qui sont sur le terrain.
Bangal yotere meden dusi la semaine hande memen hala ben kabaru jamare denno malinkobe hultan video milioji diddi e wakkati joni o denno jateji di hulti wiide dun kewal jama o yo alhali ben qadara alqadara yo chapant yo tatti pichal jegom le temdere denno rewbe be yo chapana chapande joyi pichal nay le temdere worbe yo chapana e jena pichal jegom le temdere yido ben jateji hulti dun woni gullir rahmanide jama denno bangal nyaloma hertanango dun ben dun sapo go juillet den yambiri dun kenyen 33 kenyen sapo jitu juillet et tout saminer les lamu sigu den no sisli o wonno ben hunjande hore kabaru de way sukabe bangal cellal kenya dun jande ben sifaji kebe kanko ben dun do wonno bernde totondira haklaji to sigu tun den no nyande 33 de enza trawari wonko heben keda festan wa sita sidibe alcisse
dubi heewi handen holli tama wi jamaran ana beedo e yaade lewi yimbe andume kabaruji neddaako wi dum waawa yode ciagan kuteji yogaaji docteur Brima Mamadou Koni yi goto andume kabaru politikaako e neddaako
beedagol jamaa ana yaada e beedagol kebe so dum wadirama no haaniri kay beedagol jamaa le leedi yo huune ko leendi hore waawi nawtoraade jamaa le leedi amendi ko heewi mu en fu jokolbe ngakina ande hono beedo yimbelle haani marireede fa kuteji ko waawi yottaade be ko hunchene hore ila dum
gaddu e tabede fu yimbe andume kabaru kebal holliti wi heegon jamaren le leedi so dabriji fiyama an wa natar sabe hunjine kebal leedi yar yeso Abdul Karim Jamtene yo goto andume kabaru kebal
beedawol jamaa yo hunde mawnde nafore gollirdi gondi le nokko o naso beedo yimbe biira kana do jangina ka no haani sika fu wala hen do waddam titalaji pawi di e rafi hebugol golle bangal politiki do edu hasindini e itugol jawdi kewndi fa hunchana hore cellal mabbe jande mabbe fa yotto du denagu mabbe
lewi horebe goldirare humnin kabaru neddaku be holliti wi government ana wonde fide dabiriji yalla faddo kuteji ko heegon jabaren wawnatata sabu mudun seku Amadou Traoré woni horejo ne goldirare
imma daraji kewdi ana wonde wadene yalla jamaa o ko wondi beedade ko ana daro lawol projet ngaji kewdi wondi lamu leendi wondi daranade yalla tiddalaji di beedo yimbele wondi fewde mudun ana hebene jogolal hono jande sukabe mabbe fa yotto du yirwinde ke
économique horejo ne gollidirade holliti fa handen wi sesel subado li o batu holliti dabiri handi fiede yalla hunja ittorraji matedi
ben bangal basket ando jagabulen rewbe be ben matama san li do wattuji di be pi ben bangal coupe du monde won U19 to Madrid lidi mayundi fi ben lidi Allemagne chapande jeddi e tati chapande jegum e jegum den no kikida ko be jidan e lidi Australie so U16 ndo kay do no be pi Guinée fa navi temdere e chapande e didi men Guinée hebi sappo e joyi bangal Jeux Olympiques Paris jagabulen be yibbe jabbike e deuxième tour den no be pi Burkina Faso tiagal ko balkula ki debi partout une prolongation woni ko Mali hebi bural tati e didi sakri on pawi do ka tenda ka warjo hande mi ton tan waw sar fuf ben hedar yewtere ji somni bangal application su tamni yo le ben gedal play store e sede magazine robe men yotere meɗen magasin hannde hana yiwdu kowar rewɓe ndemoɓe li Mali ndenno hultama wiide bangal gese kay capantati e joyi li temedere hani tottede rewɓe kañe ɓen e jokolɓe ndenno ka hultama wiide hikka ko jonta ka bangal ɓeɗo rewɓe jo capanɗe yo noga e joyo e noga e joyi li temedere woni ko rewɓe totta bangal kasinde ndemalle kaki gollirɗi wonande lamkoɓɓe ndenno kanko Mariam Koulibaly yalani ɓero famu dow ɗiɗo e madraji ɗi wonko heɓene keeɗa fo sanko min e sitasi de yo en ñalle jam le maliga rewbe hebe gonbe lekirduuji di nakinni golle demal Fatoumata Boari goto e mabbe to segutun wakkat juno bangal golle makko o beedade tiyallaaji engrais mo jogi dun suulla rafato booji e kasindene godde
engrais tambulo tani
anglais me hebe winne so ammi dun nyamaade yugo mudana kidir amen sanne meda hasini e winne fa wala sedan meda watta winne balebe le ges amen en nga hikka nde winne balebe du waasi hebe de jaati kam du tobe sanne me hebe watti awdi hono fuk me tawta hannen yo hebude rimde kuma wurta e mudun
Juliette Tira et Delphine Kamati bedo ndemo bedun na jogi telaji to tumnya lelamu sa
ku sugul ame hande sanne yo hebde winne ko wattata e gesseji amen den dum en longi hebde winne ana tiddi sanne commerçant ana ciotra amen jaakur wotru kujnyaaji joyi e temede joyi nokkuje yogaaji jaati kamudu tobe ton nokkuje ko hee fa handen yibben ana lafa ton winde soni remo ben way hebi winde dum welambe sanne
lesa lidindi roobe ndemo be kuccala ngala boode sanne bangal jogola gese nokkuji yogaji be jogi ledde karaje dun yogaji ane juude mabbe hakilo rewbe hebe dun do heeta no hultiri Youssouf Dembélé gondo e le fedde ndemobe to kuccala tun
quand on a commencé
giddima fuddi waddude den kulleje remeteedi ko ciottete hono haa nanna mudun rewbe ko heewi fuddi ke nadde e deman so be lemi de kulle be wa ciottede dun be heba hen huune be wurna galleji mabbe gaay watti goddo men rewbe men tambina sanne samme waawa fehbe nokkuje to me rematano be kalna amen wi debbo haande deman nokkuje gas fa haande antun fa haande rewbe ko heewi an hasengine tewde nokkuje to remata ana waasi hebde dum
na ça peut poser problème
so yimbe galle so dental balle maso kambe tan rewbe ngobe lekirduuji di kay mbayrata fi golle gese sabe mabbe be jalodde na yirwi sanne buru fuf bangal waltugul majji mun tanglu hore golle lam ko be jati yetti e wi madame Kouroutoumou Sanogo kedjado rewbe le golire region o koninde demal won dabareji di lam o bammi
cette année 8
le hitane hikka nokkuje remeteden le temdere fuf jetti tan honko rewbe limli mudun hono kuleji nyamtedidi dum ko rewben lemi hikka sanne hono mar nanan mudun dum be lemdun le feyoji di le temdere fu be lemi nukuje ko yada chaban tati enne le temdere fu rewben noga e jeegon hebnama winne dum angere nanan mudun le region sigaso buguni kuchala ka le genni bamako kaake golle de gase nanan mudun le temdere fu chaban e jetti e joyi hakkama rewben
kebal gese kasinde majje jande e famu kabaru nyamande waltere wakati rafinde nagu yogaji ti alaji hadoji rewbe yiri wudino haniri ele kabaru demal dum ko tayki ho jotobe hewbe